ZWAP.com.
Let's get it one more time, let's go. You know what it is when the air is team. C-O-B-E, boys, yeah, come on.
Paritushi mikanga twice asya tutuka. Spending batu mwena kutuntuka. Ipase pokara na ifunduka. Shotiri tuambio kwenda.
Ila ni kiji simba ino kushana. Walu mendo panava kashana. Tama baby mama pavatana. Ni wamu ya buvu vale shila bana.
Fialo pa fialo metuwa kumana. Esi jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, mambo kusamua. Na wamu sana, mambo kutoka.
Big body girl like a boy, boy. Talk to me, jebe chole, noa. Ni spend a man in dine boy, nah. Lots of money, moche kwa, nah.
Vice of a fish, if a bwino. Not twice a feeding, but a fickle, like you know. Kwa liba fefa fiva mo. Not waf koro fya mba ikona. Malondolo shinga, twaf kama cash. Limona muafiele makash. Pengi mpeseko. Cheshe tiche mepi mpeseko.
You not like me, I don't care. Nemu inende talala moke. Mana champion, uli uli. Etange chidi mbadila uwi. Dobe la menso sikuba. Pala meka tumfe mo sugar. Muma tonton kanyo na ya tufa. Yelo ni kudia mwonga ninjuga.
Paritushi mikanga twice asya tutuka. Spending batu mwena kutuntuka. Ipase pokara na ipunduka. Shotiri tuambio kwenda.
Ila ni kizi simba ino kushana. Walu mendo panava kashana. Tama baby mama pavatana. Ni wamu ya vuhu vale shila bana.
Fialo pa fialo matuwa kumana. Esi jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, mambo kusamua. Na wamu sana, mambo kutoka.
Big body girl like a boy, boy. Talk to me, jebe fiole, noa. Ni spend a man in dine boy, nah. Lots of money, moche kwa.
Gande kwa jo, wanda mwane kendo. Tick, tipi kupiti, nde tola figo. Tipa, tick, nana shisha sodi. Ni blingi pa blingi, nde puta chifodi. Ranger, kumu kaka. Double vision, ninde tarantanta. Mokalabu, mwana itanta. Give a papa, 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 da.
Mpana na fili manda funtaine. Nga fiali no mutimola tuntaine. Eka ushuru na kwata. Nishina numba tamonswata. Vibe on vibe, so tamba masha. Competition ina inyado.
Paritushimikanga twice asya tutuka. Spending batu mwena kutuntuka. Ipase pokara na ifunduka. Shotiri tuambio kwenda.
Ila ni kizi simba ino kushana. Walu mendo panava kashana. Tama baby mama pavatana. Ni wamu ya buvu vale shila bana.
Fialo pa fialo matuwa kumana. Esi jimba na fili da tombo kushana. Hawa kusamua, mambo kusamua. Na wamu sana,